jabugano obulambe bina muwandike era musango gwe gwa kusinga utamanya bokola bubi nojira obukaka bwe walina mukyala omuwanisa manya ge akamulike wamutoneranga era nange mbakantonera omubiri gwe bwe gwakulimbalimba naye omutima gwe gwakuliwala nnyo
Sim.